waliba diyaar garow hoogan lan ka jiray ciidda aan rifo iyo ku dhimanta saacada waliba na diyaar garowga la ku dareemahay guud ahaan suuqyada magaalada Baydhabo gaar ahaan suuqa Hoolo maadaama bulshada badan shay u hagaadayaan Hoolo nool si aan gooraysadaan maalinta ciidda waliba jaray qiimo koror uu soo koyo waqtiyada ciidda waliba na aanu kumide ganacsatada gadaasa qaybo shal duwan ee Hoolo ku hadalana sida uu sii mashquul ka suuga dhadhagaagu ku jira iyo sida markaas ay tii qaybo shii korreen guud ahaanba Hoolo nool ee la ka gadahay suugaas
ee horta dalaleed suuqa Hoolo rugdo kumid aha magaalada Muhiim Cali Isgooy leere ee loodon sida jarshe oo tagti limiliyan shan bool todo milyan laga gadeey tan kale oo lama jarkay gagaabka ee nimay laga gadeey shan milyan siid bool shan milyan sagaal bool laga gadeey marka mashquulkan eed way geek Hoolo eedan kooyan ma taaha gaal uu loo u erin eeda lan gadahay idi hor iidan iidan farqi leer ma taa Hoolo iidan qaliin iidan ma taa saadi oo bariimay tumug milyan badiras sagaal milyan shan bool tumug milyan weelnyan yarka oo geek oo lama jarkay ba ma laga gadeey todo milyan laga daay marka ad maashaallaa u baahan eedan feeliyi wallahi horta qiimaha ee raali geliyay kulliyo bagadaha in ogdaa qiimahan aan faa'i marka unoona dadka dalaleey toobayna eedan in aan faa'i qiimahan marka reed kulliye ma ila raais maashaallaa ganacsiga eedan feeliyad maya wallahi hata loodun udur maqabta sanadkii horena nuur daagasi sanadkuna hagaay way nuur leelahay maashaallaa way dhig jeeta feeliyi isbeddel kalma leeyahash ma ee marka ma taa yadon beelo dhig she feeliyi farqiga sanadkuna qiimo dheer sanadkuna qiimaha loodo qiimashii eedan feeliyi todo milyan sanid hor maylay baa tahay shan milyan lagaday shan ilaa milgaday marka sanadkun way waayay todo milyan todoba shan siyaad bal deeraad
hoola sida gaal loo dirinka kulijo intun lahaato way dargayd maylan gaday soo dhawaynta iida oo jeelan gaday marka qiimahana eed eed boqolkiiba boqol yar korna hadina waa si doornaato loo dirinka sida geela iyo nahay loo dirinka madina hada feerin qiimaha ma eed eed koranka socda irinka ilooda marka looda qiimahanka sare tumun milyan yel gaday qiimaha kiga todo 7 milyan meelan koosayta todo milyan way marka si aad iyo han dhoway marka geel madiona kenshagna id gooriska ma hanu badna irinka ilooda marka geelana wali tabar gada ma hayaan idi hor iidan iidin yow lib qiimaha iidan sare qiimaha iidan sare idi hor loodata iskul samhayna qiimahan iidiga eedan sareeyta qiimashii eedan badan yahay dhoofinta horta boqolkiiba sagaal iyo shan guda Soomaali leelka gooryahay dhoofka eedan yari marka dhoofka eedan yari soo dhoonta iida oo guda Soomaali yale eedan sareeyta mooshi dhoofka eedan yari guud ahaan wal iskuul sheena gaar ahaan meel kusheena hoogsho dhinac boqol aan badan yahay ilaa iddo dhulkan aan lagu sheenahay marka eedan ku hayaan hoola udur wala jari laakiin sanadkan udur ma jira alxamdulillaah ilaahay mahadle abaar ma jirta hooladii bargaayta dhirga haysadan caafimaad haysan qiimo joon eedan feeli eedan ma korortay sanadkii hore dhinac geel iyo waleer kumayno ka jiray udur iyo hayaab badan iyo yaani noqon jiray ilaahay yakamaasin haddii ma walaa dhan caafimaad asil qaban kulijo caafimaad asil qaban dhir qaban intaas baa korortay marka abaare wal majaran sanadkii hore wal abaare udur iyo wala jijari haddii wal majaran taasa korortay.